Yeah.
Double hop in this one. This is State of Images. With the bottom seat. Can't you Peter Moodley?
The Reborn Return.
707 Bassman. Beat by Slam.
Skill. Nafungua kurasa kabla sijanza kuandika na kuasa. Natoa stanza bandika kama gundi kwenye sticker, vocal kwenye speaker, nikipok Facebook when you follow kwenye Twitter. Mini MC when you NT for free, haisomi kama MTCD wa A twende B mpaka C, tusimame kwenye A TV chumbani mpaka pay. Kijana Nyerere sipotei, mina cash money mazee, wanna catch honey ase, bila kujua milupo ni cost one. Amini usamini alibaki tu na mimi, nkamshika kitofu kwa chine kadeni mpe kama 1070. Okay, fumba macho afunambia hizi ni ngapi, kama we ni chura sto kupiga teke ntakuvuta tu shati.
We're the motherfucking best, you got it. South East, no stress, we own it. I talk it is super fresh, you got that. Where the police, in the case, you got me. We're the motherfucking best, you got it. South East, no stress, we own it. I talk it is super fresh, you got that. Where the police, in the case, you got me.
The wise man G, that's me. Right here, na wapa ho fake MCs wana rap fear. Si wapi njia PMG, niko fast lane, na vokimbia zaidi ya fast train. Study pen, mistari po kwenye kichwa wana gain. Wandishi wabari vile na pita kila sem. Mapigo liatari na paga wisha kwa madem. Mayang, machari paka magangsta am. Na waficha kila ngoma nkiwa ndani. Kama inge kwa picha yeni nega mwonekani. Sikiza mani, kupe shuri, kama teacher darasani. Mini nani? AKA sijui kani, yeah. I'm your mentor, listen to me napo speak. Mzigo ndo na utuwa, si una check in avo spit. I see you right there, hi right there. Do my thing, mpaka kwenye air.
We're the motherfucking best, you got it. South East, no sweats, we own it. I talk it is super fresh, you got that. Where the police, in the case, you got me. We're the motherfucking best, you got it. South East, no sweats, we own it. I talk it is super fresh, you got that. Where the police, in the case, you got me.
Boy, mesha laos, kweka ndana kuya Mr. Checks. Taku cost bila money, hood na your wish. Bila bitch, kama hater when you get a witch. Hakuna bitch wala snitch, what the same shit. Different day kama jana levo fanya. Leo zaidi ya sana, kesho itakuwa velva manyana, ha? Mchezo simple, so kiasi navofanya. Vesi mesimama, we go Tokyo miezi ya mwaka jana. Now, hata mkibana mina style frame. Tanechia kama levo ngia, ntapo toka fizi tengia. Kiwa billionaire kama Jay-Z, hover. Kuna kuendelea, mchezo clear, game over. Mabi show wanna comes and go, mina come for more. No retreat, no surrender kama commando. Stoke it draw, kila mechi wanna shinda. Nikosi kwa kikosi, mweni bench, mwai kimba cause.
We're the motherfucking best, you got it.